This is Selector Dede.
Asifura, 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 pome kuzamurima. Ukiwai chance ya kutesa we tesa Chiza za kukie sabu moja pesa Iyo ni ufala ziki kamzi wisha tena Uwanga bad, ngori sana Uwanga bad, ngori sana Uwanga bad
Jam down shuffle
Uwanga bad, ngori sana Uwanga bad, kito kwa mfoa Na hesabu zako zilikuwa utamuoa Uwanga bad, atilandia na kungora Kitinga na kufuli uwa pressure we ngoa Uwanga bad, juzi nimewaipate Vuruga vuruga, teki imebatizate Atireze na mitarudi kumboka Nikiwa zingine chakua mbogi ile proper Cheki 1-2, hesabu zangu 1-2 Shugulika zako, mina jipanga kwangu Cheki 1-2, hesabu zangu 1-2 Shugulika zako, mina jipanga kwangu Uwanga bad, ngori sana Uwanga bad, ngori sana Uwanga bad, ngori sana Uwanga bad Ngori sana, uwanga bad Ngori sana, uwanga bad Ngori sana, uwanga bad Ngori sana
Anji, 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 shake your body Kuona kamba utu na legalize it Kudemi mauruezi kwa saganji Kodo mojina memwa kwa bandi Cha 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 Mapanga le Chambetani na shukisha cha cha le Kra 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 na chafu wa simbi la fe Ilikesha jua kudosi mchana re
Bado mfita na bado mfita adi Pati kwenye warena ukuji Sezi lamba na labda rizla Wezi tanka weno kuteza tifla Mfita na bado mfita adi Pati kwenye warena ukuji Zilamba na labda rizla
Wanasema nimesota mizina do Mara niko wash wash na osha do Wachala kuspread hizo rumor Atingari yangu ni alone Mara nimewekwa na sponyo Wachala kuspread hizo rumor Dada mazi
Wana
babaika sana wakiona vile Mungu anafungua njia Mwenzangu we pambana usiseme Illuminati na nisaidia Wanaangaika sana wakitafuta vile wataniaridhia Vile nachopata taridhika na najivunia Wanasema nimesota mitina do Mara niko wash wash na osha do Wacha kuspread hizo ruma
Richa mistake every time Someone wanna find you, gotta find
Wacha kuspread hizo ruma
Gotta find
Me put in the latest, in my prime Pussy they are the freakest, yelling over wine Love it and you're no basic, so you want to shy guy Me in the studio, but you're there for my mind Straight to the top, you know me love you, no design Girl, you skinny, don't see me when me come in every time And if you're current to me, you're in every kind And you find nothing, nothing for my mind Girl, you pussy worth millions, me have the dollar sign So the two of we got together, me love it when you ride on Love it when you ride on, ride on
Kutali kupesha kami ya so your brain Kutepa na baka so me darling No fokena the night, killa fokena the mind Me know so you're tired but you're honey Secret, and who you can tell so you get wet The pussy na me and I ain't feel wet Your man up, no say, no say, no say Which man, yeah, is my fuck your bed head
Pull up, pull up
Which man can even fuck your better than me? Good God damn, y'all know now with your bandit. Tell her no more better than this. She love you cocky when she call her Nancy.
My perfume is stuck on you. Love when I'm fucking you. My perfume is stuck me some. Keep your hat, man, I'm ready for settle down. Your friend a move like she would I make it Gucci run. I see, so you never know this. From her daddy, she in a DM a auntie. She want put it on me, funny, funny, see. Up like book, I make me read her story. Hey, calm down, cool your jets. Me no give a damn if you want to vex. Man, a star boy, get a don't forget. If you no give it up, then we'll call you next. Calm down, no fool yourself. My everybody have a duplicate. Me have options, get a don't forget. If you no give it up, then we'll call you next.
Just push it deep anytime you want to. My youth, nobody can do me like I do. That's the truth. So I do it to myself sometime and put up on mute. It better than if we figure your bum. But from your command, me no come, then we no done. You make me grab a bullet and me no have a gun. If you bring a tie for me, have my fun. Just push it deep anytime you want top. Two stroke, you get on your one stop. But you're not easy, you're full of beer cap. Me, I got tell everybody, say your things up. In a me DM, you did a promise with the most. Say I go do this and take me out of me clothes. He's a lucky thing, me did a travel with me road. Hey boy, I'm out, what is under me?
Last night, fucking on your throat all night. Tell us how your boom boom guys. Kick it in a gear and rev it like a G-Wagon. Take it for a ride. Then we're dealing up with all the two sides. No worry about your man tonight. Cause Lord, show the money alright. Next to side, I bring the light. Don't need to sleep, your body cute. We love is like one for the storybook. Wet up the bars, with your pussy juice. Free body free, a champion honeymoon. All we need you like, make that smile. So me and you, we fuck to death. All we need you like, make that smile.
Ndanya mina mwombri mwona lisa. Hatuko kwa misa, utatani kanisa. Chaza nani katiko kanisa. Tumichaza nani katiko kanisa. Ndanya mina mwombri mwona lisa. Hatuko kwa misa, utatani kanisa. Chaza nani katiko kanisa. Tumichaza nani katiko kanisa. Na ni grizzling. Had the same number, itakusho ever busy. I'm like peas in the pod. Squeezy ni my beans now on rotation. Busy beat, mpongo ato nanga baby umeshindwa na my cheesy. Nguna kwangu weni madama, hok na ngama. Story zangu umesikiza izinja fall salam. Baka nkaminya, baka nkaminya. Seja kanipengi na bidi na kafinya. Ziza sika simrisi, ota Pimpuwaki atanuliza umetibiwa poa. Chips camping langata uko rowera. Oh, senior citizen akalia. Chips camping langata uko rowera. Oh, senior citizen akalia. Ndana mina mwombri mwona lisa. Hatuko kwa misa, utadhani kanisa. Chaza nani katiko kwa nisa. Tumichaza nani katiko kwa nisa. Ndana mina mwombri mwona lisa. Hatuko kwa misa, utadhani kanisa. Chaza nani katiko kwa nisa.
To let you know, I'm loving now, they do me slow. Baby, come tell me, you already know. Got every head turning, I see the press coming. So what you telling me now? Who's that girl? Who's that girl? What's popping? That girl is no stopping, what's coming? Nothing for me and it's because I'm the one they wanna see.
Yeah,
yeah.
You want to know what I got, I'm going to reach. girl, I'm a jelly and take me out of prison and sing suits up for justice.
Everybody know bad past, so we better pull out your shanty and grace to each other.
You know, say you get wrong, yes, like you know me, but see me get black, so cover run away, be true, like my guess, go through, nobody know, get to the competition, but to the trophy, not trying to get through, everybody know this, who the body, said you know, it you copy, but you should deliver the party, get a one link off of the new artist.
Say many girls, them day, but no many girls, savvy. She wild of one, dangerous, and every time she got me like,
who's that?
Dede.
Iki bamba sana basi puli top. Select the chesa topa once from the top. Iki bamba sana basi. Iki bamba sana bamba sana bamba sana bamba.
Pula! Pula!
Cheza doba once from the top. Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up. Tuko tao, CBD kwa penthouse. Wanadhani CBD ni guesswork. Lakini CBD tunazoza. Magrami tundo tunangoja. Donjo mabel, kwa mdomo ni kubel. Na doba joni mwaki ukipenda imelien. Napendwa na mapen, na wote joni ten. Nikikusalimia unanijibu tumabel.
Napenda,
napenda vile magala wamekuja wamebeba.
Napenda,
napenda vile mamanjo wamekuja wameiva. Iki bamba sana basi bulito. Let's chase the doba once from the top.
Tunisia
speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Da da da,
baby,
baby,
da da da,
oh, you baby,
t'as plus les condamnés. Reviens si t'es pour la santé. Monte pas, baby, sinon y'aura trop de débats.
Hello, hello, oh my god.
International, no be local. Don't you find your hand when you close that? So you have to dance to my
come back.
Hallelujah. Got too much money, but I'm feeling shooter. Don't say that, man, be valuable. Cause my money bigger than you go sooner. I'm tired just like I'm in the Yakuza. Jenna come up with a Medusa. I'm gonna come pay and I'm gonna come as soon. My fish is showing love, give me two.
Selecta Day Day.
Kikari saa tano. Oh, Nairobi 2015. Nikamchagua yeye katikati ya wenzake wa tano. Nikamuomba kanio namba moyoni Mungu nikampa moja. She's my number moja. Nikamuomba kaniomba namba moyoni Mungu nikampa moja. Now she's my number moja. Yani namaanisha kwamba ndo tushawana.
Alinipita kama meli, anayumba yumba akidondosa kishenzi. Oh, Mikocheni, kamfuata ujada ni zombie. Habari gani bona uko londi, jina ni gani akasema zani. Nkamwambia aje,
aje,
kamwambia kwangu ni
kwake.
Nimshike wapi ndio
aje,
taka moyo wangu we
wake.
Watangoja sana, wakitania tutachana. Yeye tumeshaifana na itapo siku na mchana. Yani namaanisha kwamba ndio tushawana.
Why can't I get you off my mind now?
too busy. Like any way, can you call? I will make time for you. On your case, so many girls are loyal. I didn't have to talk, I need to go so raw. Oh, la, 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 la. And go solo. So baby, pull up on me. It's just me and you. Esukasa, whatever you want, baby, utapata. Ya tell me to better, let me be your lover. Afiko ya mulima, niku ya hapa. Oh, yeah, yeah. Naona nga nyota, looking at you. Enja bamba, mikweki ni kukuruku. So many things to do, I know that you're falling off.
Body
me
love, body me love.
Oh, yeah, yeah.
Body me love.
Hataki vita hataki wo. Tuko tipsi na tunongeza mo. Oh, leo tuko pio. Hataki vita hataki wo. Tuko tipsi hey, na tunongeza mo.
Acha leo nipuke. Nimeshika fiti sikubali zishuke. Niko na marafiki na nawapenda bure. Kuna vita ndia mjinga bora tuwa nitunge.
Cheza na rada onyashpala. Na niko na zigi ningi kwanza za Amsterdam. Come. Nikuchome we pia na yo madam. Walaizi nilipuka kama keje ya sadam.
Oniwe usike na demu adorime.
Ojitulia
usini kulie.
Ikibidi nibakishie. Oh yeah. Jami nataka. Jami nataka, shere na kwanga ngumu jo kuwacha.
Oh, leo tuko kio, hata kivita taki wo.
Tuko chipsi na tunongeza mo.
Oh, leo tuko kio, hata kivita taki wo.
Tuko chipsi na tunongeza mo.
Ati ni kama mechi likubamba. Na ukambia pia mabeste chikitona nitaka.
Jami nataka.
Makosa ilifanyika nitakwa nikataki kele kitu nikatandika. Na bado tunanitisha.
Jami nataka.
Nitaka yote kosa yote sita baki umechagua. Chaki ipita na mimi faza moili shaungua. Kijeta woko shoki puja nuja 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 nuja. Mimi musa mbaka retina basua. Mpenzi mtazamaje. Kageuza mtazamaji wa mapenzi. Tabaki nkatemaje. Nani londo champe. Wapi shangwe ni kasi lali zabe. Leo nimepata klande. Tukisha gweze leo nimepata senje. Deng. Pakia bima brother sema.
Oh, leo tuko pio.
Kazura kapole. Kime upendo tangu nikwone. Kipenzo cha wote. Una nyota kali acha tukwone. Mbuka kunelia. Kile day baby na kusifia. Kuna neno numetulia. Wewe mzuri mahitia. Kwele Mungu kakujalia. Kila day baby na kusifia. Kuna neno numetulia. Wewe mzuri mahitia. Basi simama tucheze.
Selecta Dede.
Oh, yeah, yeah, yeah.
Nadia.
Kazura kapole. Kime upendo tangu nikwone. Kipenzo cha wote. Una nyutakali acha tukwone. Kwele Mungu kakunelia. Kile day baby na kusifia. Kuna neno numetulia. Wewe mzuri maidia. Kwele Mungu kakujalia. Kila day baby na kusifia. Kuna neno numetulia.
Jam down shufflers.
Basi simama tucheze. Oyo yo yo yo. Oyo yo yo yo. Oyo yo yo yo. Oyo yo. Acha nikubembeleze. Oyo yo yo yo. Oyo yo yo yo.
Fala
kafegi akianza joko mlaini simo yo fala kafegi akianza joko mlaini simo yo fala kalega lega 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 simo yo fala
kafula
simo yo fala kafegi akianza joko mlaini pedu choma ganja vedi ana sauni plane cut cocaine ufate cut cocaine ni machap tap 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 andi sia chain niko na alele na nakauma diche pande left ni gwete hiyo ingine ni chem antoka ni mlele na kutuma tablet on to the next to watu finyi replay
nimekuketa mavitu mikido bana nimekuwa nikiuwa fast hili kakazi wali dash pata kashindwa vidu hata irivast I'll be the worst of the best bana nikimbada nasema tinajigas na nikawest the case nikapanga vide na weza nika GMX teku di just test na waonyesha vide neza madadares kai ni contest basi niwache nikikingia GMX confess nimekomada rapu toka niwache kai madenge na komesha vide na wamanga gajoni kama ni mei
baba
Ukichezanga madoba huku ukitingisha madhuda bila wewe nitanyuria wewe ni malalabai na sinzia kwa liba zako my painting man nakudig you na nitigilo bila wewe sipati sigino wewe ni my painting bila wewe mimi ni nothing nyumbani kwangu nimejaza you are painting ah.
Marriage, because of bandos na betulu. Marriage, because of bandos na betulu.
Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shuki. Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shuki. Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shuki. Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shuki.
Transformation, na kama eni utu kinimension, koma pala wali to show underation. Confirmation, 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 na kama eni utu kinimension, koma pala wali to show underation. Confirmation, confirmation,
confirmation. This is the Selector DJ.
Tumefanya bila pressure, Batman, budu tumkeng. Hadi kijanza kuroga na kuna rapa metens. Aliruka kitu hepa pala lihan kwa fan. Chimney, kuna mavetu zime koma kwa chest. Clean boy, lazima kwa well dressed. Karisosa kutoka tende na pijania belt. Saizo, moza foka fezo kwa well fed. Nikibaro takulo kizubosi for the defend. I'm cool, nabata na ingiza ndeve. Absent, peleke go short of present. Lyrically in positive, niko tested. East agent, neko represented. Koma ziwa, juku beni, no. Na unlimited, natushai kama talk, talk. No, zora ndo, woke. Mafala kanyi ndo, mnaleta msako choke. Tatana, mangumi kangu watu navaana. Bishana, knock, 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 tatana. Tulijuana, jia kuburugana. Ya, tatana. Mangumi kangu watu navaana. Bishana, knock, 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 tatana.
Six style, tapika ni kanko na nausia. Mwaka mwaki kwa kila msea tanipea ia. Kikuchania na sijuinia na kufagilia. Sifia jodunia uafia. Na sifia doga kwa mwiki pumo kwa pionia. Sezi wakari wakidandia karia. Brief kama tias, za vibe cartel. Fisherman nimewashika kwa net side. Kitu su wangeza su mbele suicide. Kiburi nisha chipa kaburi big pride. Real life, kakipili east side. Suicide, kuzigiza east side. Kitu su wangeza su mbele suicide. Kiburi nisha chimba kaburi big pride. Real life, kakipili east side. Suicide, quiet.
Tell your cute little kitty in a chesa juyamiti. In this time and place while I'm in on I go.
Select a day day.
Cause I'm a patient man, I will never be pretty. Let me pole pole waharaka afiki.
Whoa, whoa, whoa. Well, you got the kind that I prefer. Let me put my finger down in your car. You got the feisty on your paw. Let me check your picture now, now in the far. Man, keep selling my banana. Set up, me cook me gun. I keep pick a game to na banana.
Oh, yo,
I'm a moose, your panada.
Well, I like singing in on a red, singing in on a white. Give me nice, baby, wearing on a gun. See me, she can, I'm a gun. Oh, yeah. Nimeguza ya lefi, ama unanyonya gani. Sime nice, baby, baby, mwona gani. Nitushike na mna gani.
Oh, juu, zawadi, 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 yangu ni miti, miti, ay.
Zawadi, 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 yangu ni kiri, kiri.
Zawadi, 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 yangu ni miti, miti, ay.
It's your matter, make me to the one team. One to the soccer, make I give you one touch. I pass on only what you do be my team.
Nobody, yo.
Interesting, quite.
Cause when you want your body, make me that cool.
Call it, talk it all, I need the testing now.
Cause when you want your body, make me that cool.
Call it, pass it all, I need the pain, ding, ding.
Dangerous, yeah. Your fine ways can get enough. Your beauty, they go up, I get around. Baby, if I got you, not that enough. What's your number? I'm adventurous. But before that, you're vertical. Baby, don't you stay with any man. We no go be treat you better, oh. Cause you deserve a princess treatment, oh. You're a queen and more. As I just see you so. Enter my class where you know go, go. Rubber like a sandy girl, you glow. You're a queen and more. As I just see you so. Enter my class where you know go, go.
You're Shitaka. This is unusual.
Selector Dede.
We want back a kisa, wanga bambele, nipingi ye kisa. Kati, mikudu feeling inyongela, neta ganyu sambo. Oh, patana, my patana, tunolu nyiririte, nivalu sambo. Cause we are meant to be like Adam and Eve, just like red roses and panenka. Oh, patana, my patana, tunolu nyiririte, nivalu sambo. Cause we are meant to be like Adam and Eve.
This is unusual.
Olo linga like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Yeah, yeah. Why you gamba botene na yene woko sola momo kwa. Se wanta, you set me free once, so molo la momo kwa. We wampa kakisa, wanga bambele, nipingi ye kisa. Kati, mikudu feeling inyongela. Neta ganyu sambo, oh patana, my patana. Tunolo njini nite, nivalu sangula. Cause we are meant to be like Adam and Eve, just like red roses and valentine. Oh, kalakata, kalakata, kalakata basi kapitano. Oba ye zapuka, oba ye wapuka. Nija gara kupamu basi yomu kwano, yeah. Newe manabi, newe manabu.
And if you hear me something going in the back, go, 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 go,
Madman she love, madman she love, madman she love, yeah, madman she love, madman she love, yeah.
Jam down shufflers,
madman she love, yeah. You put the fat in your shirt.
Oh, you give me with the buzz.
Make your compost, could I never take a last,
yeah.
Like a ball pump up, you put the fast. Spin out, the put it in me fucking. Yeah, you make it catch your brand. Original girl, some of them are in a cab.
And if you hear this on the gong in the back,
jam
down to the knees, baby, shake it to the max. The DJ please turn on the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. 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 Please just rewind, let me shake it to the max.
Caribbean girl, me know for thick, me know for top, yeah. Man, I watch my body, next day, me watch how much, yeah.
Anything you said, them girl, I do it like it's hot. Me make my own money like the girls in movie chops. Real bad girl, me get nasty. I do whatever me want, just become a boss. Yes, I'm the one in charge. Never get my booms and I'm still falling in love. Yes, I know anybody can touch this. Baby, I am not a hoe. Rice and peas, body has a gentle love. I feel bigger too, yes, anyway, yes, in my past.
And if you hear this on the gong at the back, gong at your knees, baby, shake it to the max. The DJ, please turn I'll be bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. 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 Please.
If you're done with your ex, move on to the next. If you're done with your ex, move on to the next. If you're done with your ex, move on to the next. If you're done with your ex. Say you're done with your ex and you're moving to the next. Let me see you with a man that make him real vex. Every night, every day, he's sending me a text. Baby, come back, I wanna have. You see this body, boy, you can't touch this. And you already level up. Yo, it's the same boy, I talk.
Mob na kuomba solo. Mimi step kwa mini kushoda na michoro. Ah, kani
nam cuff, cut keep in the deep steep, nam tough, nam pele cambio, half time pass, it kishama gika, isolate it up. Hini easy, nakanikola nam deep. Kuda yote kuteta juya deep. Keep sigi sim kuteta ku deep. Katika, takizama batikan, kare one can, kare two can, kare kare. Aki nyonya pona mari. Bombo ai nyima, 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 kan, kare one can, kare two, kare kare. Aki nyonya pona ma, ai nyima bane. Ban choma yo, ban choma. Baza chuma ni kijam, mini transformer. Nam chum chum, duru niza chuchu. Dori ana tetema, aki susu. Sani mpige busu, tatu kate nusu. Aki piga nuru, ikizidi wata blutu. Mirani aki suku, keja tuko bubu. Nikipenya shimona ni mada mini chuchu. Kini easy, nakanikola na mbis. Kuda yote kutata juya deep. Kipsi gisim, kutata kudip. Katika, kakizama basi kan. Kare one can, kare two can. Kare kare, aki nyonya pona mari. Bombo, aini.
Ndio vile watu wanaweka energy vizuri kama jani. Dansa mimi, ndio nikani wanaleka maiza mabani. Tunaka vizuri, dansa mimi. Sani za kizimbi, chini, si lazima ni dingi. Kutani kwa mabibe na kuida ya simpi. Tumishi linge vini dingi ya ringi. Dubis na nyingi ni mezoe free change. Sherehe kila tarehe mani usinanga penki. Kima kumekwe kite ni fest. Tumi mpaka cherry tutu kite ni siena.
Yo, promise and deliver. Let me nigga come to dance, sezi kata. Toke teza sifu, mchezaji wa kulipo. Neje kiuno chako weni mwepezi. Anakule jesi, kula fia sezi kata. Wendo iroli, wendo yogata. Dance kinyama kigo Serengeti menje. Nilishoka mseven that makende ni akinenje. Serereke usiene, aluta bila kwende. Nisepeve na sembe mbaka tengere.
Neji watu wanaweka energy vizuri chama jani. Dance na meme. Nizo nikani wanaleta maiza mabani. Tunaka vizuri. Dance na meme. Nije vile watu wanaweka energy vizuri chama jani. Dance na meme. Nizo nikani wanaleta maiza mabani. Tunaka vizuri.
Can you love, baby? Can you love, can you love? Can you love, can you love? Yeah, yeah. What is that? Taking that nigga no chesa. Every guy mad over you, they wanna buy you with paper. Only wanna have a good time, so you put on your string in your wrist, lah. Yeah. Never want to be alone, so you go dancing with strangers. Looking for love in other places. You've been running from life, but you cannot hide, baby, let's just face it. What can you love if you don't love yourself? And you feel like you don't matter. You feel like nobody understands. Someone in America has been there. Baby, I'm right here. When you need to roll one, I will pass you the lighter.
Selector Day
Day. Then have a little bit of crack. If your man money is half confidence, if a talk. Cause I know, you know that panic up like clock. So the girl a tick a duck. Tell her body pretty, make it picture stop. She said take time. Me say me no give a fuck, tell me give her it. Me hear the young girl a ball. Cock in a belly over 9 inch tall. Tough up and go in a install. Jesus a Christ name, she a call. Me tell me this, collateral. Give you me money, you make sure go fuck up a mall. Take body girl, take body girl. Take body girl. Round one, long long boots, the gold one. She say, father, how long dem me go to round two? Body clang up, we gun food. She say, power hub, no go cool. Dem me go to round three. Cocky rebel, me crunchy. She jump on the body, then she found three. She ball for round four. Harder, harder, pound more. She all a come.
Depending on our view, angle ni head mirror. Kaki lori ni mtibebe majicha. Tugosani timu bado ipo makinika.
Pula, pula.
Depending on our view, angle ni head mirror. Depending on our view. Depending on our view, angle ni head mirror. Kakilori ni mtibebe majicha. Igota ni ping bado tipo makinika. Tugoe mras kumagunga adi rehab. Country ni pige hype ni trace mamita. Jam down na ni jipineta katisa. Namba ni jamo bado zeg badilisha. Labda mtando ni wangore na class 2 tuliwai hii. Saina wazoza na S-class. Ima katesla magot pinga shepherd. Shofas day safari na jipeleka. S-class. Bondo convoy nda inaongoza ni defender. Rangers this street ina koga members. Backbencher, nani ya S-class. Backbencher, nani ya L-0 mileage. Nda speedometer ina cheze ya 260. Zamani kwenye ya kupantikli. Roll kijip kamodela nani diki. Nega jitungine za B-0 mileage. Nda speedometer ina cheze ya 260. Zamani kwenye ya kupantikli. Roll kijip kamodela nani diki. Nega jitungine za
This is Selecta Day Day.
She wa hagani, oh she wa hagani, girl wa hood me ki hardy mahogany. She wa hagani, oh she wa hagani, girl I call me daddy but no me ya know your daddy. She wa hagani, oh she wa hagani, give me the thing I have up in a charge in a your baggy. She wa hagani, so you know me wallet and me stab it with that karate. Thump up your pussy like kung fu karate. She send me pussy be a picture full me gallery. Don't worry about money, girl, Google me salary. Love fuck, call me a fool, ya half a chick in your belly, ticka taka 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 ti. No girl we high pass. Push on, come on, y'all take a bucket. She was hugging me out, hugging me early morning. Me asleep, but she a follow me. She was
Lando quaro, abego wangi lero quaro. Iromo tendo ya wama yu, iromo fako ya wama yu. Imi abi angora, ya wani mi ya la angora. Tombogi rungu nyo choluza, tomano kumarungu nyo choluza. Umini ukinyo, watu labu we mastando ya kama. Uke ukara chonyo, ni watu labu mi ya mumu mudo kama. Umina chibela, what you love when my stand ya kama. Okay, you can't show you. You want to love me and your mood of kama.
Selecta Day Day.
Well, today is a new day. Give thanks to Lord. All praises to the Lord. Me see if I'm sanctified. Now make them stress me. Me a wall of vine. With red boom TJ and moon in my bonafide. And the Lord is around us. The blessings around us. Me no care who like me.
make us a go show her love. And the God is around her, blessings around her. May not care who like me, make us a go show her love. Oh, find me I come from. What a journey, good things that got me. See that you feel. Find me I come from. Life has meaning. Get a new keep on believing.
Country has
music. Hey. I want them to know. But your side, your country. Hey, 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 hey.
Hey, I'm in the committee like to play this election. You wanna still a morning night. Have mercy for the girl, let me look down. See the ass they am calling. When up your right hand, swing it on your left hand. I'm a lucky girl, the ball.
Akaka make it dance and akaka make it bust. So swing your hand, that's how we go. What's a dance, get you back, hey, show them up. I'm Mr. Rock, no wall, party see a dance. Move your feet like you a snipe on the grass. You run too sweet, all my granny see a dance. If you want to get far, just give me a flash. I'm Mr. Rock, you see the dance. You want to dance till I'm morning now. Have mercy for the girl, let me look down.
You
want
to dance till I'm
kamsema wenda kase toto kikena ni bamba na ni we niko mvitu meza shikisha na we kama ni esema etuele shani itaja ni kame fall bungulu ako mabode mini kwa mabungulu asha jileta disha za machubulu kitali ni bimaga kapurisha chululu shani itaja ni kame fall bungulu ako mabode mini kwa mabungulu asha jileta disha za machubulu kitali ni bimaga kapurisha chululu shani itaja ni kame fall bungulu ako mabode mini kwa mabungulu. Wanza kudanga, biki kidunda kidogo wanza kudanga. Wanza kudanga,
Kipo basi wananita shake. Not simple boy chasing guy ndio wake. Kiba kishi kitu ni nagayadi sitake. Tumande tumande ni pasi atapate. Kipo basi wananita shake. Not simple boy chasing guy ndio wake. Kiba kishi kitu ni nagayadi sitake. Tumande tumande ni pasi atapate. Nani, ni nani, ni nani ya metisha makali. Ni nani ya nabeki kwa pati. Ni nani ya kipewa anadea chunikali. Ni nani, ni nani, ni nani ya metisha Chamakali, ni nani ya nabliki kwa pati, ni nani ya kipeo ya
kipeo. Nakula majisha na adabu, na enjoy na wenzangu. Hapa tuni burudani, hakuna kwenda nyumbani. Nakula maisha na adabu, na enjoy na wenzangu. Hapa tuni burudani, hakuna kwenda nyumbani. Aya,
hula, hula.
This is
Selector DJ.
Nakula maisha na adabu, na enjoy na wenzangu. Hapa tu ni burudani, hakuna kwenda nyumbani. Nakula maisha na adabu, na enjoy na wenzangu. Hapa tu ni burudani, hakuna kwenda nyumbani. Aya, nasikia piti tamu, tamu, tamu. Nasikia poa
tamu.
Selector Dede.
Oh, your love give me overdose, your lover. Body good, spread like commando, masuka. Motifuva chopi lo, silo. Me love, your love, kilo, kilo. Mana balala zero, zero. Bali, silo, kasa, zero. So many will come and go. Na yamu kwa nukono, mana gumbalo. Uriwe chula kendo tupa, so come see your baby mama, it's a triangle. I am in the mood. Can I see you tonight?
Down shuffler.
For tonight, think of one for life, baby for life.
Dida, o kanti akura rafasida.
I can't wear a mask because and I swear by it. Ora dire ne chaya miyisa. Dine isotsebere o bopuzi ne bokuita.
Con una vacina,
naona wazim, na wazim, na wazim. Kanuna wazim, na wazim. Kanume pipo unaliona nitak. Kanuna wazim,
na wazim.
Kanume pandwa na wazim,
na wazim,
na wazim. Awe kanuna wazim,
na wazim,
na wazim. Eh? Una watika zina pilka pilka za kupita. Nilipita sister rita nikawita. Zile za kiki. Ni aje sista kaza kuni size ni kama ona batista. Nounse na shinda kenye texta. Na daini mimi tu she can't fuck to the rest. Anasema kakoriga ta kukua mistress. Super pasi kanisa mbolo na confess. Kwanza ona nibo. Spendi bilo na nifatili ona nibo. Kwanza ona nibo. Spendi bilo na nifatili ona nibo. Spendi bilo na nifatili ona nibo. Spendi bilo na nifatili kwanza ona nibo.
Jam down shufflers.
No, no, no.
Thank you.
waistline mingle. Make you shake like shingles. Your skin clean, you not have no wrinkles. When you rum, tell you you's a big dancer. Come show them you's a big dancer. Bend down if you's a big dancer. Waistline, cause you's a big dancer. Come tell you you's a big dancer. Come show them you's a big dancer.
What is it that they told you? tipi tiji juwe you do me kila kia Don't me know why you be feeling awkward It's my fumbo shikari ya kari Shana
Alhamdulillah na safari ya hamdula. Tukaomba tusike inshallah. Binadamu anapanga shetani anapangua. Alhamdulillah tunafika mashallah. Mashallah. Binadamu anapanga na Mungu anaamua. Alhamdulillah tunafika mashallah. Ujana ni moshi tunapita. Ujana ni moshi tunapita. Doji pelikizo ucheze na maringo. Upunguze ego pia makasiriko. Ujana ni moshi tunapita. Ujana ni moshi tunapita. Doji pelikizo ucheze na maringo. Upunguze ego pia makasiriko.
Oh, Selecta Dede.
I know people that
Selector Dede.